qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay ka aragtay diibteen isbeddel lagu sameeyay taaladii hore ugu tiilay bartamaha magaalada ee loo yiqaan afar irdoodka dhismaha cusub ee taaladan ayaa ka duwan midkii hore oo ahayd mid ku dhex taala halka ay iska galaan wadooyinkan halka mid cusubna ay tahay mid u sameysan saddex geesood ee garbaha kula jirta saddex wado qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baydhabo ayaana ka hadlaya bal sida ay u arkaan taaladan cusub ee laga hirgelinayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
ee da big difference ka dhahay madama tihor naftirshi aan humayn laakiin adduunyada meel raay lambuusay walaa subaal la jaan gaaday leeyahay inuu adduunyada la jaan gaaday marka tihor tan hadoo wali boqolkii 70 tan ay danfayle waa ka sa marka oo ma sha Allah sidii oo meena wadameekal oo uu noo diriska aanay la tartamayna inkasta oo naad meel raay ma gobeeda kan fayl u neena oo naad meel raay aasimada la tartamayn iyo lambar faraga oo uu noo faridoodka gabna oo wili haddii wili dayaatir war badan in dhimiyo kulay hormar marba marko ku sii dambeeyto adalay amyaal aan in dhisi faridoodan in dhisi walaadku dambeen wala sii rajayn inta amyaal kan dhamaan in sii dhamaastiro
eedeyadan qadhoomay way baleeray habiib maxamed wardheere kulanka shal dubinyay aragadi hor yar ay timaa tagna duway wiinay magaalada sifeela landisay madaxweyne way balaa horan soo eela ma
eedeyad maana magaalada inta hormar sii la kashagayay maana eedeyadan la soo noolan kasta doon maana agla leeyoon ba fikrid leeyo dadna ma i karto korjeegi jeerta eedan dareem korma
alaykum warahmatullahi wabarakatuh magaalada habiib ugu lahasnaal arameelo ma ka talagal laakiin hada hortay goobti waayo wadanka uu nolana eelay taali wadanka banaayna li in arana madaweena halkii dajay hoolun usul tamay waa ha argadun ta kasan ibis ee u faylato hatana neel kana waa madaweena lay hoolun nimbilay fadayan dareenka laga lankii dalkan kurto on ku gadaan oo halka
walana sidoo malay meena tan atla soobeed ee tan fayl wal wal deer kormalla
gaad inta laki dhisi eedanka maadnaan madaweena konfur galbeed abdasiis ee kulli way isla ka sii argadan faridood kale raacan argay hor samayn laakiin hadduu way asreysa naqshadeysna oo sida caalamka ma la tartamayna aragay tan kulli wiliin dhismada soo ta laamikan way daatiray laamel badan oo bay dhonk dhisnaayna way ka dhisi kulli meer kore waa qod eedin weyn moogada ee faridoodkina saacsiraysan ninka dhisay kolkoodo wali baraga doonay laami oo sadee oo naqshado hore la ka aragay muqaal badan la ku baahay marayna ee naqshado samala leenisdoona kulli wali ba laha horumar
maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu wadaa dadaalo uu markaasi magaalada Baydhabo uu bilicdeeda sare ugu qaadayo iyadoo oo magaaladan ay markaasi ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala xarumaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddana ay tahay madaxtooyada uu ku shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed.